kinene nnyo.
Abazadde mu disitulikiti y'ebukoma nsimbi abalina abayizi abaatuula ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde balaajanidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo mu ggwanga okuta ebibuuzo by'abaana baabwe ebyakwatibwa basobole okweyongerayo n'emisomo gyabwe. Ebibuuzo by'abayizi abasoba mu 12,000 okuva mu masomero asatu okuli St. Joseph's Buyenya mu ggombolola y'ekibinge, St. Charles Chasi RC Primary School mu Butenga Ruru ne Step by Step erisengwa mu Town Council y'ebukoma nsimbi byakwatibwa ku bigambibwa nti amasomero gano geenyigira mu bikolwa eby'okukopperera abayizi ebibuuzo. N'okutuusa olwaleero ebibuuzo by'abayizi bano tebikomangawo, ekintu ekyongedde okweraliikiriza abazadde n'abayizi okutwalira wamu. Okusinziira ku bazadde bagamba mu kiseera kino ensimbi zibeekubya mpi nga sibeeteefuteefu kuddamu kusasula nsimbi omwaka omulala. Kaakati bano basinzidde eno ne bawanjagira ekitongole kya UNEB tekibakwatira ekisa bate ebibuuzo by'abaana baabwe basobole okweyongerayo n'emisomo gyabwe. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'ebukoma nsimbi Patrick Zwa bw'atuukiriddwa ku lukomo lw'essimu atubuulidde nti kituufu ebibuuzo by'amasomero gano byakwatibwa, kyokka n'ategeeza nti obudde bwonna abakulira amasomero n'abayizi bakugenda ku kitebe ekya UNEB nga bwe baalagiddwa.
Baaniriza abaana b'amasomero ago okuba nti baakoppa kati ne batugamba bagenda kutuwa olunaku abaana abo tubatwaliye Kampala bayongere okubaako bye bababuuza basobole okubyanukula. Abaana abo banaaba babamatizizza ebigezo babituwe, bwe banaaba tebabamatizizza balyoke basalewo eky'okukola ekisemberayo ddala. Olunaku tebannalutubuulira, bagenda kutubuulira ndowooza wiiki ejja.
Kaakati tembadombuuza amasomero galinga ameka
gali asatu, waliwo Nyenya Primary School mu Kibinge, Step by Step liri Bukomansimbi mu tawuni, ne Chancellor's Seat liri Butenga.